Mr. I. Praise the King.
It was up on the beat.
Mwana muwalo mulungi wampangula. Obwesikula bomutima gumpakuka. Ito chimanyi bampalana. Obali kuchimuntino tonsanira baby. Abogezi toba ulira. Obali kukamuntino twa ukane bakwegizo mulungi wange. Dokita wange ye kwai no mukwano kota pima pima.
Ono mulungi gwenjagala. Buli kimunza na mwesigo wange. Ewo mulungi gwoyagala. Buli kalunjo kamukube. Ono mulungi gwenjagala. Buli kimunza na mwesigo wange. Nawo mulungi gwoyagala. Buli kalunjo kamukube.
Wotambula mukwano wewunyisa olw'okuba ebintu byo biriku oligino. Bwe sunda sunda webitikulo olw'okuba ebintu byo biriku oligino. Eyo figa joina eriku oligino. Eyo fesi joina eriku oligino. Obwo obuseko bwoseka nze bunsikambula olw'okuba otuseko tweko tuli oligino. Guno omuziki gwe nkuba nze kunyumira olw'okuba omuntu wange aliku oligino. Nja kwagala mpaka woyagalira olw'okuba laavu gyompeva ku oligino.
Ono omulungi gwe njagala. Buli kimunza na mwesigo wange. Ewo omulungi gw'oyagala. Buli kalunjo kamukube. Ono omulungi gwe njagala. Buli kimunza na mwesigo wange. Nawo omulungi gw'oyagala. Buli kalunjo kamukube.
Ono mukyala wange olopate yange. Ono mumuleke yeka baby. Nze nkwagala mukwano sirye jusa. Bwe nkulaba baby nibwe sirya. Guno omukwano gwondaga kati yongeza kuba nze nazula nti ye gwansobola. Guneraga n'enkuba n'ensamba mukwano gwenokuma ye gwansobola. Kino ekirabo ky'emotoka nkikuwadde kitwale lwakuba ye gwansobola. Ye gwe mulungi wange yeka gwe neesiga. Ye gwampa mukwano gwotapima pima.
Ono omulungi gwe njagala. Buli kimunza na mwesigo wange. Ewo omulungi gw'oyagala. Buli kalunjo kamukube. Ono omulungi gwe njagala. Buli kimunza na mwesigo wange. Nawo omulungi gw'oyagala. Buli kalunjo kamukube.
Mwana muwala omulungi wampangula. Obwesikula bw'omutima gumpakuka. Ito chimanyi bampalana. Obali kuchimuntino tonsanira baby. Abogezi toba ulira. Obali kukamuntino twa ukane bakwegizo mulungi wange. Dokita wange ye kwai no mukwano gwotapima pima.